Hello, the Zen Star. Ono njogera kuna Julian. Wa Elaine. Bambi mbetaga.
Che wakolo mutima gwange, munda yomubiri gwange sichagulira. Musai katite guchabala, webuziba obongo ngabwesiba. Labandi mudungu lya mukwano, etali tuzina wakwebaka. Epewe nyinji baby fuwe, nenguba enyinje tonye. Wanda wa umbrella yange, kabuti obulamu bwange. Wagena nobulamu bwange, tondekere pewo yomukwano kati nze pewe nzita.
Looks Japan the beat.
Omutima gwange nomwoyo bisule yewo.
Kimanye no waza kukwewe. Jagala tulunga mimanye mukwane chakutwala. Omutima gokufunduka kwe watali. Baby, omutima gwange nomwoyo bisule. Kimanye ndowooza ku gwe wekka.
Obulamu bwange bonna tebukyampulira.
Bilowoozo byange wabitwala.
Omutima gwange nomwoyo bisule.
Kimanye ndowooza ku gwe wekka.
Bonna tebukyampulira
bilowoozo byange wabitwala.